Beat Records Materials.
Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa. Najiamini kinoma, vita yoyote tutashinda. Bingwa, 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 bingwa. Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa.
Najiamini kinoma,
vita yoyote tutashinda. Bingwa, 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 bingwa. Make my star na kwenye the movie, nazidi kuleta action. Toto wadogo na leta makuzi, wacheni ni wapakate. Kavile ball player navyo move, wachanya vuzite kisike. Na move kiboss, nasike kire, na gita ni mshike mshike. Na bang bang, pande zao zote mina bang bang, paka nife. Wanazifata nyayo kwa bidi, ila sionesha gimiste. Mbele mbele yao, haina kumbwela, bado nipo kwenye mission. Napiga mavi to foreign, kapipiteni migration. Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa. Najiamini kinoma, vita yoyote tutashinda. Bingwa, 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 bingwa. Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa.
Najiamini kinoma,
vita yoyote tutashinda. Bingwa, 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 bingwa.
Bado na peta January, December. Mashuti mbali na haina kurem. Japo na hate ila bado na song. Na move harder kakawa kibonga. Maladha tofauti kitana kikonga. Siwezi kubugi cause no me za mdongo. Dela on top na haina kufall. Dela on top na haina kufall. Na kuma na wadi wawo before. Speedy faster so slow. Mbele kwa mbele na ball. Mbele kwa mbele na score. Na vibe kwa high so low. Nazi tiririsha more. Mbele kwa mbele na ball. Mbele kwa mbele na score.
Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa. Najiamini kinoma, vita yoyote tutashinda. Bingwa, 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 bingwa. Bado nasonga kibingwa, hakuna kitu na pingwa.
Najiamini kinoma,